Producer from ZambianMelodies.com.
Zapita, kaya za mailo ziza karabwanji. Kotinu muna mverapo, panta uimozi ufuna kulira ndi kuseka. Seko mondi fuseko, di malaza otani mufuna kundi wanisa ine. Chifundo, ndinu upatila mulindi ya kazi kunyumba. Nanga papa mukuti, it's okay unga kare girlfriend wanga. Izo za u girlfriend yae, inendifu na nyumba yanga yanga ya ulemu.
Chikondi cha mumdima, chanifuta Pisama, chandi futa ine, isi nifuna ine, analepela ine.
Sindi naziwe, ale kutandala muli chanta.
Sindi naziwe.
Kazi Teresi.